bisera bye twatija nga twatija nungambo liba wange nange ndibawo ebizibu mu nyumba byantisa nenyenda endowooza nti eyo gyonna liŋŋenze birikyukamu saamanya nti nawe gye wali ogenze besunze ebirowoozo n'omutima birisigala gy'oli kati kanjogera mazima we nkulaba n'omulala muli kinnuma olwo lwe nkizuula nti munda muli kyakwagala lwakyo nnumya kanjogera mazima we nkulaba n'omulala muli kinnuma olwo lwe nkizuula nti munda muli kyakwagala Bulichiro Sasira Onsoñi wene tonze onziriremu yeah. Kati kanjogera mazima wenkulaba n'omulala Bulichinuma Olo lwenkizuula nti munda muli kyakwagala Lwakyo nnumya Kanjogera mazima wenkulaba n'omulala